sijawahi give up. Japokuwa daddy alinikana, sijawahi give up. Hata kama ilikuwa uchungu mno, sijawahi give up. Kwa fursa ya tatu, familia nalo likanitenga. Maisha yakasambaratika, nikabaki muwazi mchana kutwa. Biashara kwa wateja wapatikane.